muzi yona Batu wa yogela mukama katonda wa mwe Mufurumia mapipa Mulembeke kube yomu kisa Egenda kutonya kumayumba gamwe Hallelujah
Mulembeke
Yo enseko Munyumba ya salai Omukumba Tuandike mikono Tulembeke enkuba Enkuba yomukisa enetonya Mufulumye amapipa Mulembeke enkuba Enkuba yebya makere enetonya Batekeko empeta Nangirira embaga munyumbeyo Mutegeke passport Mwelule amakubo Wali enkubeyo mukisa eja
Hallelujah